Mateo, ekipandwa kya lenga 15. Liene abafarise na bakalemba aba ku Yerusalemu. Bayisa kuli Yesu abati.
Chinshi icho abasambi bobe bapulira mu kyaki kilano kya bakalamba? Pantu tabasamba minwe yabo iliyo bali ekiryo.
Lelo wene pakwasuka atile kuli bene.
Chinshi icho na imwe mupulira mwifunde lyakwalesa ku kyaki kilano chenu. Pantu lesa atile, chindika wiso nanoko. Kabili, utuka wishi na limonyina, ukufuafwe. Lelo imwe mtila onse, uweba wishi na limonyina ati, icho wingafui wako kuline na achipelu obupe kulilesa. Kanshi tafuile, ukuchindika wishi na nguninyina. Na musangule chebo chakwa lesa, ichafye kuchachishilano chenu. Mwe babu mbimunda, Esaya amusesemene wino ati, ababantu, banshinshimuna patunwa twabo, lelo emitima yabo, ya taluka kuline. Lelo kwafye ukushinshimuna, banshinshimuna. Amasambilisho, basambilisha mafunde ya abantu.
Kabiri pakuita abantu bese, ati le kulibene.
Umfweni kabiri ilukeni. Te chintu ichingila mukanwa echikoweshi omuntu. Lelo ichifuma mukanwa chene echikoweshi omuntu.
Liene abasambi baishire kuri wene abati.
Mushemu aishibo kuti abafarise paku mfweche wecho banyongere mitima.
Lelo ali aswike ati.
Ichalimbwa chonse, icho tata wa mumulu talimbile, chika nukulua. Vale keni, ni ntungulu shimpofu, lelonge mpofu itungulu le mpofu, shonse shivili shikawila mchilindi.
Petero alimwankwile ati,
mutwilu ile umulu mbeoyo.
Nao atile,
vushe na imwe tamula iluka.
Vushe tamwilu ike. Ukuti chonse chingila mukanwa chia munda no kuposwa kunse.
Lelo ififuma mukanwa efintu ifikowesho omuntu. Bantu mumutima emufuma matonton kanyo ya bubifi. Imisoka, uchende, ubulale lale, ukuiva. Ubunte bwabufi imiponto efikowesho omuntu. Lelo ukulila kuminwe isha sambwa, takukowesha muntu iyo.
Kabiri Yesu afumineko, apa atukile kumpanga Shaturi na Sidone. Moneni, umwana kashi umwina Kenani, uwa mumi paka ilia. Afumineko no kubirikisha ati.
Mbelele nyuluse, mweshukulu mwana David. Mwana wandi umwana kashi na ikatuwe chibi kuchua.
Lelo tamu asuike chebo. Epo abasambi bakwe baishireko, bampapatile abati.
Mutamfieni, pakuti alevirikisha panu mayesu.
Lelo ali asuike ati.
Nsha tumwa kumbi, kano kumpanga isha aluba, isha nganda ya kwa Israel.
Lelo aisa, alato takuli wene ati.
Mweshukulu. Njafweni.
Lelo aya suike ati.
Tachifuile okubule chilo chabana no kupose lembwa.
Nomu anakashi atile.
Chine chine. Mweshukulu. Lelo nembwa shiri apo tukufunga utupona kuitebulo lya kwa shukulu wa shukulu.
Ere Yesu amu asuike ati.
We mwanakashi. Echitetekelo chove chikulu. Chive kuliwe. Ifyo wafuaya.
Kabiri umwana wakwe, apolele ukufuma paka shitakaria. Kabiri Yesu afumine kulia, aile mulu lamba lwabemba wa Galili. Kabiri aninine ulupiri no kuikala kulia. Kabiri ya mabumba ya kalamba, ya ishire kuli wene, ya letele kuli wene, abalema na molu, ne mpofu, na bachibulu, nava alemana na bambi abengi. No kubatula kumakasa yakwe. Nao alibaposeshe. nukulenga mabumba ukupapa pakumona bachibulu bala asosa aba alemana baba batuntulu aba alemana mulu bala enda nempofu shala mona nabo bachindike lesa wa kwa Israel. Lelo Yesu aitira basambi bakwe atile kuli bene
na ikatilwe bumbe nkumbu pakuti nomba baikala na ine nshiku shitatu noku kwate fya kulia iyo kabi nshile fwayo kubaleka vaine nsala epa liwenga fuolu shile munshila
na basambi batile kuli wene
tuinga fumia kui muno matololo ifirio fya kui kushie bumbe lia kulefi
kabili Yesu atile kuli bene
muline mikate inga
nabo batire
kine lubali no tusabitu nono
awe aibe bumba okukuwa mapanshi abula ne mikate kine lubali no tusabi atotela amukaula no kupela na kubasambi bakwe na basambi bapela ku mabumba awe balilile bonse no kuikuta kabili batolele washeleko wabufunga wo ifipoko so kine lubali ifi ayisula nabalile bali abahume amakana yane ukufumyako abana kashina abana kabili alekele amabumba yaye elo apate memu wato nokuya kumipaka ya makadani